ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angubingelele, ngwamukele futhi engosini yethu e-fresh, ngingusibonelo PT Gema, ungumlomo kaBennett Diamond we-Christian Networks. Usuku nosuku, ake ngibuze ukuthi yini ephusha imicabango yakho? Yini ekwenza ukuthi wenze lokho okwenzayo, ube yilo ongiyena? Abantu abaningi uma bezothembeka bebezothi izimo zabo, kumbe abantu ababazungezile, indawo abayithola sebekuzo, imvama, siphendula sibe lokho esiyikho ngokwe-response ey'ntweni eziza kithi. Akucabanga lokho, ukhulela ekhaya elifudumele, yebo belinabazali abahle, banothando, nakuba babe ngekho perfect. Nebala, uzoba umuntu owehlukile kunomuntu obethathwa zihlobo, akhuliswe yilesi, asuke kulesi, aye kulesi isihlobo, kumbe okhulela ekhaya ley'ntandane, engekho umuntu onguye ngokumzala ukumnika lolu thando. Ndlelanye nathi, ebudayini bethu kuba izimo eyiphusha ezenza uhlobo oluthile lokucabanga kwethu. Umsebenzi omuhle ongacikizi uma uqhathaniswa nongasebenzisa nhlobo. Umshado ofudumele uma uqhathaniswa nalakuhlukanisiwe kuwona. Ubudlelwane obuhle uma uqhathaniswa nongqobuzane. Konke lokho kunegalelo elikhulu ukuthi gcina singabantu abanjani. Kodwa ngakube kuyinto enhle ukuvumela izimo abantu ukuba babe ngabagwedli bempilo yethu, kumbe ngakuba ikhona ni enye indlela engcono na? KwabaseKolose 3 verse 15, ukuthula kaKristu makubuse ey'nhliziyweni zenu, enabizelwa futhi kukukho emzimbeni munye, futhi yibani ngababongayo. Asikuvumi ukuthi impilo eminyango iyuginqa igonqa, iyehla iyenyuka, kuneyivungivungu nokuzola okuthule kamnandi. Umbuzo uthi, uyafuna ngempela yini ukuphila kulo ginqa igonqo na? Cha, ukuthula kaKristu makubuse ey'nhliziyweni zenu. Futhi ngesikhathi ubhekana nakho konke lokho empilweni yakho, bonga ngey'khathi zonke, ngoba ukuthula kaKristu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye, ukuqhubeka kwakho usondela kuJesu kusikhathi sinye kwanda ukuthula kuwe. Ukuyithwala devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.